chisache olobukumi nemikwano chakuwate nayo kusinga mwebaze mwebaze obulamu bwakuwate mwebaze mwebaze gwe mwebaze ebirungi byakuwate
tabudde neetaze neegatteri wakitiibwa.